Jeriwe hele kamahora turayaronja narikarabo kesanya munye tamazina zina nibiteka birimo nirarisha ukimyaka ishize ndetse n'indigataha nagereza rwego nguhinduka umwezi ikibunda kiranga kibi gitazi naroye hirya muri mwamba numve induru inyuhuri mbinda zakumva amajwi y'imunda handitse kandi nitwa rugori rwera.